Na mubano kwa Friday ini anena zawadi. Adia so beautiful, ini anabere sariati. She looks so pretty, muna mulangi ranga queenie. Bismillah rahman rahim, kakusabire rilo kwa muhati. Assalamu alaikum, obuho lovu viena we sumaya. Hajati, kwala ya love you. Subhanallah, ngeni to mundo ahawawe. Mama, hajati, wala ya love you. Subhanallah, ngeni to mundo because of you. Mama, hajati, wala ya love you. Subhanallah, ngeni to mundo ahawawe. Mama, kakulangira mahuni kona hajati. Kwa chito cha mbele wenzori kule cha uka kola jiri different. Aba nduka basinga uli vindi. Mehajati nje uka njivuga so so crazy. Kamuni yami nga kuho muhabati. Ase yangali baby nga kuho muhabati. Hajati wala ya love you. Subhanallah ngeni to mundo ahawawe. Mama, hajati wala ya love you. Subhanallah ngeni to mundo because of you. Mama, hajati wala ya love you. Subhanallah ngeni to mundo ahawawe. Mama,
kolo anzelo kanyi matanga mapesa. Kolo usilu wite minzani. Tulito hile baby umotani. Asanga kweka umo Ferrari. My baby, tulambure kasese municipality. My baby, tulambure kasese municipality. Lai rai man rai, kakusabire rilo kwa muhati. Assalamu alaikum, obuho lovu viena we sumaya.
Hajati, wala ya love you. Subhanallah, ngeni to mundo ahawawe. Mama, hajati, wala ya love you. Subhanallah, ngeni